Jishan, baby. This is a circumstance of life. Jishan is in the house. Hip hop for life. Yeah, ni wakati uliopo lisemwalo lipo linajongea kama lipo. Best take care kwa makini hapo ulipo. No father brother is a sister or mother. Kichwa cha kuku hakistahimili kilemba, japo kwa Mwenyezi Mungu viumbe wake natupenda sisi sote. Ni watoto ba moja kama lipo chini, rafiki usinicheke. Wewe upo juu basi nami nitakuja. Najua kila mtu anatambua kuwa mumbaji ni mmoja, binadamu tuaminiani, hatuna uaminifu. Kwa hiyo basi wewe usini cheke mimi, respect yourself. Binadamu tuna nguvu siku zote, nuzo wefwe. Usinisaliti hata kama sina yoto panga maulana, hata kama sina yoto panga maulana. Yeah,
lisimwalo lipo linajongea kama lipo. 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 Lisimwalo lipo linajongea kama lipo.
Take care unapotembea, mwenye nguvu mpishe pembeni sogea. Sigeuke geuke nyuma, kisu watakuchoma. Dunia sasa imejaa uhasama, hadi utangulizi nadhani wamesoma. Mbele wanatazama, hawatizami nyuma. Ni tekniki gani wanazozitumia, hawa fedha kuzichuma. Watakuwa ukisema kama unaibiwa, unaambiwa kaa kimya. Kuna kusema kuita baba wala mama, kisu watakuchoma. Kimbia maisha magumu pande zote za dunia. Kimbia unapoelekea sio poa, wakikona watakukimbiza mchaka mchaka. Na fimbo watakuchapa na fimbo watakuchapa.
Lisimwalo lipo linajongea kama lipo. 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 Lisimwalo lipo linajongea kama lipo.
Yeah, hakuna siyejua kwa dunia imegeuka. Ulimwengu umechafuka, mambo yamebadilika. Watu wanasumbuka, wengine wanaangaika. Ndio sababu wengine kujipalia makaa, wazazi kuwakana watoto wao walio wazada. Maisha magumu watoto kupitia, maisha ya msoto, yote hii dunia inawaka moto. Mwenyezi Mungu tumuombe atuondolee hili joto, ili kila kitu kiende sawa kwenye dunia hii ya moto. Kwanza rusho, pili kuhonga, wenye nazo wanalinga. Usinibishia cha kupinga, mwanamke kiomba jira, ngono rusha sio siri, hii inatisha. Na wengine wamechosha kula hondo, kataka matendo sio matendo, kula vundo maneno wayasemayo, kumbe wanataka tu mbuyu kuzunguka.
Lisimwalo lipo linajongea kama lipo. 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 Lisimwalo lipo linajongea kama lipo.